mazo kuchinoga Echigambo change mazo chikuwa Olugendo lwangendu tuse wano Olusigadde kandu tambule nawe Ebisenge byomutima gwange mbigudde wone Ebisumuluzo bibyo nkuwadde Esala yobulamu gwange sigadde mu kukumagana pake mviringa mviri Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonona newaddeyo kukwagala mu ngeri elematiza newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Oh, yeah, oh, yeah, oh, 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 yeah. Sibi manye bionti obate kuluana.
Neta, neta.
Nemu kwano guangoli anjulida. Kale newe nyiganze muri sonyiwa. Kuba tuli bantu siba malaika Engudo z'obulamu bwange ntereezeza Otambulire muwegazanye Ekyapa ky'omutima gwange mpandiseemu Erinnya ly'onkuwadde okitwale Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mu ngeri elematiza Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mu ngeri elematiza Nobambi, tuvude kwebyo Labansinye nyo kubanga bole sebanji abalala Zeninga wangu takalulu Siche nyoma onyambye nyo
Choka tunefulira
Tunefula bambi
Natula banze nkwagadde nyo Tonji wanga Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mu ngeri elematiza
Tuswaza bambi
Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Tonefulira
Tonefulira nze
Nga tolaba nze nkwagadde nnyo
Tonji wanga bambi
Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mu ngeri elematiza Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano
Changa bambi Zene swada Tewe changa bambi Ateno swaza Ngankwa gade Na 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 Kwa gade
www.mp3ugandanmusic.com